tekelo lya buli byonna ebikuluma ne byolowoza kyova mukama yakukweka eyo gye tutatuuka lwakuba gwe gukuma ebyama tetulina kutawanya nange kino kinnumitta akabanga ku mutima kwenkije n'olwekyo kye mbansaba taata omutima ogugwo gumpe mpumule
kasa obulungi n'omutima ngwagala
ekifuga okwagala.